Yeah. Onye na-achọ gị, aga m enye gị dị. chukwu amara chukwu nani beko si abia o ana zo ya zo I am so lonely ani eku eku I am well lonely oh
Bum, bum, bum.